Luka umutwe wa munani. Hanyuma y'ibyo Yesu anyura mu migi no mu byaro atangaza ubutumwa bwiza bwerekeye ubwami bw'Imana. Ba bigishwa be 12 bagendanaga nawe hamwe n'abagore bamwe yari yarakijije indwara abandi akabameneshamo ingabo za Satani. Abo ni Maria w'i Magadara wari warameneshejwemo ingabo 7 za Satani na Yohana mukashuza umunyabintu wa Herodi na Suzana n'abandi benshi batangaga ku byabo ngo bafashe Yesu n'abigishwa be. Imbaga nyamwinshi y'abantu irakorana bari baturutse muri buri mugi bagana aho Yesu ari, nuko abacira uyu mugana ati:
habayeho umuntu wagiye kubiba, igihe abiba imbuto zimwe zigenda zigwa ku nzira, hanyuma abantu barazikandagira, n'inyoni zirazitoragura, izindi zigwa ku gasi ngo zimare kumera, ziruma kuko zabuze amazi, izindi zigwa mu mahwa amahwa zirengaho nuko ziragwingira, izindi zigwa mu butaka bwiza zirakura zera imbuto 100 rumwe.
Yesu amaze kuvuga atyo avuga cyane ati:
ufite amatwi yumva ngaho niyumve.
Abigishwa be bamubaza icyo uwo mugani ushaka kuvuga, arabasubiza ati:
mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, naho abandi bamenyeshwa n'imigani kugira ngo kureba barebe ariko be kubona, kumva bumve ariko be gusobanukirwa. Dore icyo uwo mugani uvuga: imbuto zibibwa ni ijambo ry'Imana. Imbuto zaguye ku nzira zigereranywa n'abantu bumva iryo jambo, nyuma Satani akaza akarikura mu mitima yabo kugira ngo bataryemera ngo bakizwe. Izaguye ku gasi ni nk'abantu bumva ijambo ry'Imana bakaryakirana ubwuzu ariko ntibashinga imizi, baryemera igihe gito nyuma bahura n'ibibagerageza bakarireka. Izaguye mu mahwa ni nk'abumva iryo jambo maze guhagarika umutima no kwishakira ubukungu no kwishimisha mu by'ubuzima bikarirengaho, bakamera nk'imbuto zarumbye. Nawe izaguye mu butaka bwiza ni nk'abumva iryo jambo n'umutima mwiza uboneye, bakarikomeza ntibacogore, bakera imbuto. Ntawe ucana itara ngo aryubike akabindi cyangwa arishyire munsi y'igitanda, ahubwo aritereka ahirengeye kugira ngo abinjira bose basange habona. Nta gihishwe kitazahishurwa, nta n'ibanga ritazamenyekana ngo rishyirwe ahagaragara. Murajye mwitondera uburyo mwumva ibyo mbabwira. Ufite azongererwa, naho udafite na busa azakwa n'utwaririragaho.
Abavandimwe ba Yesu na nyina bajya aho ari, ariko ntibabasha kumugeraho kubera ikivunge cy'abantu. Bamwe babimenyesha Yesu bati:
nyoko n'abavandimwe wawe bahagaze hanze kandi baragushaka.
Arabasubiza ati:
mama n'abavandimwe banjye nabumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza.
Igihe kimwe Yesu yajyanye mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati:
twambuke dufate hakurya.
Nuko baragenda. Bacyambuka ikiyaga, Yesu arasinzira. Maze haza inkubi y'umuyaga, ubwato bwuzura amazi uburyo bendaga kurohama. Nuko begera Yesu baramukangura bati:
mwigisha, mwigisha, turashize.
Nuko arakanguka maze acyaha umuyaga n'umuhengeri w'amazi, byose birahosha maze haba ituze. Hanyuma arababaza ati:
mbese ntimunyizera?
Bagira ubwoba barumirwa, barabazanya bati:
uyu ni muntu ki utegeka n'imiyaga n'amazi bikamwumvira?
Bomokera mu ntara y'Abanyagerasa hakurya y'ikiyaga cya Galileya. Yesu akigera imusozi, umuntu wahanzwe hava mu mugi aza amusanga. Hari hashize igihe atakikoza umwambaro, atagitaha no mu rugo, ahubwo yibera mu irimbi. Akibona Yesu, indura yiha umunwa, yikubita hasi imbere ye, avuga aranguruye ati:
uranshaka iki, Yesu mwana w'Imana isumba byose? Ndakwinginze, we kunyica urubozo.
Ibyo byatewe n'uko Yesu yari ategetse ingabo ya Satani kumuvamo. Iyo ngabo yamuhangagaho kenshi, bigatuma bamurinda bamubohesheje iminyururu amaguru n'amaboko, ariko izo ngo yakazituritsa, maze ikamubuyereza ahantu hadatuwe. Yesu aramubaza ati:
witwa nde?
Aramusubiza ati:
nitwa Gitero Nyamwinshi.
Ibyo bivugira ko yari yarahanzweho n'ingabo za Satani nyinshi, zinginga Yesu ngo atazohereza ikuzimu. Hafi aho ku musozi hari umukumbi w'ingurube nyinshi zarishaga. Izo ngabo za Satani zinginga Yesu ngo azireke zinjire mu ngurube, arazemerera. Nuko ziva muri uwo muntu zinjira mu ngurube, maze umukumbi wose ucuncumuka ku gacuri, wiroha mu kiyaga urarohama. Abashumba bazo babonye bibaye barahunga, iyo nkuru bayikwiza mu miji no mu byaro. Abaturage bajya kwirebera ibyabaye. Bageze aho Yesu ari, babona wa muntu ingabo za Satani zavuyemo, yicaye hasi iruhande rwa Yesu, yambaye yagaruye ubwenge, bibatera ubwoba. Abari babyiboneye babatekerereza ukuntu wowe wari wahanzweho yakize. Noneho abaturage bose b'iyo ntara y'Abanyagerasa basaba Yesu kubaviraho kubera ko ubwoba bwari bwabatashye. Yesu ajya mu bwato ngo agende, uwameneshejwemo ingabo za Satani asaba Yesu ngo bigumanire. Ariko Yesu aramusezerera agira ati,
"Subira iwanyu ubatekerereze iby'Imana yagukoreye byose."
Nuko uwo muntu aragenda yamamaza mu mujyi wose ibyo Yesu yamukoreye. Yesu agarutse imbaga y'abantu iramwakira kuko bose bari bamutegereje. Haza umugabo witwaga Yayiro, wari umutware w'urusengero rw'Abayahudi. Yikubita imbere ya Yesu amusaba kuza iwe. Amubwira ko umukobwa we w'ikinege w'imyaka nka 12 asamba. Akigenda rubanda nyamwinshi bamuniganaho. Muri abo bantu harimo umugore wari urwaye indwara yo kuva ayimaranye imyaka 12. Yari yaratagaguje utwe twose mu baganga, ariko nta wari warashoboye kumukiza. Yegera Yesu amuturutse inyuma, maze akora ku nshunda z'umwitero we. Ako kanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati,
"Ninde unkozeho?"
Bose barahakana. Petero niko kuvuga ati,
"Mwigisha, ese ntubona ko abantu benshi bagukikije bakaba bakubyiga?"
Ariko Yesu aravuga ati,
"Hari uwankozeho, kuko numvise hari ububasha bumvuyemo."
Wa mugore abonye ko yamenyekanye, niko kuza ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Yesu, amutekerereza icyatumye amukoraho n'ukuntu yahise akira. Abari aho bose barabyumva. Yesu niko kumubwira ati,
"Mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro."
Akivuga atyo haza intumwa ibwira wa mutware w'urusengero iti,
"Umukobwa wawe amaze gupfa, ntiwirirwe urushya umwigisha."
Yesu abyumvise abwira Yayiro ati,
"Witinya, nyizera gusa, arakira."
Ageze mu rugo ntiyareka hari uwinjirana nawe uretse Petero na Yohani na Yakobo na se na nyina b'umwana. Bose barariraga bashavujwe n'uwo mwana. Yesu niko kubabwira ati,
"Mwirira ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye."
Baramuseka kuko bari bazi ko umwana yapfuye. Nuko Yesu amufata ukuboko aramuhamagara ati,
"Mwana, zuka."
Umukobwa agarura kukaba muzima, maze ahita abyuka. Yesu ategeka ko bamugaburira. Ababyeyi ibyishimo birabasaba, nyamara Yesu arabihanangiriza ngo be kugira uwo bamenyesha ibibaye.